Hot Droplet Music.
Summer. Kilati. Summer. Kurumukuru. Summer. Alisa dina mwona zwa nui taba summer time. Summer. DJ zaka pula mwoma wani ba jaga thousand time. Summer. Alisa dina mwona zwa nui taba summer time. Summer. DJ zaka pula mwoma wani ba jaga thousand time. Summer. Summertime zuba rigbe za skinny. Anisha ekwepa nwadi wa nini. Dine jambe ni mwoko chiri kuda spini. Damu uza baby za daro nini. Waka rove aka badira ita. Stare ya waita baby wewe nda ita. Taora chese sawo dando ita. Dino da kuvani wati no kuda jupita. Aliza dinda mwona zaga nita ba summertime. Summer. DJ zaka pula mwoma wani ba jaga thousand time. Summer. Aliza dinda mwona zaga nita ba summertime. Summer, DJ zaka pula mwoma wani ba jaga thousand time. Summer. Anisare ni msama, wana tumagenga tuaka ungana. Adidane kupisa nyama, kuhuya ni ukuza mauraya. Parukuziva mamibiro ye kunze, parukuziva kuri kupisa kunze. Panifeza parukutambira kunze, zaka nini nino tambira kunze. Alisa dina mwona zaka nuitaba summer time. Summer, DJ zaka pula mwoma wani ba jaga thousand time. Summer, alisa dina mwona zaka nuitaba summer time. Summer, DJ zaka pula mwoma wani ba jaga thousand time. Summer, zuba rigbe za skinny. Anisha ekwepa nwadi wa nini. Dine jambe ni mwoko chiri kuda spini. Damu uza baby za daro nini. Waka rove aka badira ita. Stare ya waita baby wewe nda ita. Taora chese sawo dando ita. Dino da kuvani wati no kuda jupita. Alisa dina mwona zawa nuita ba summer time. Summer, DJ zaka pula mwoma wani ba jaga thousand time. Summer, alisa dina mwona zaka nita ba summer time. Summer, DJ zaka pula mwoma wani ba jaga thousand time. Summer.